mikorere y'amasa yongera n'akazi kari yongera kandi umusaruro ukinje rero rwose numva ko nta kibazo kuba amasaha bayongera ahubwo bakoze biraza guhinduka kubera ko iyo umuntu amasaha yongera y'akazi kandi umuntu akora ibintu neza atuje amasaha y'abantu bagataha bakagera mu rugo amahoro rwose ndumva biraza guhinduka neza ingamba ni ugukomeza kubahiriza amabwiriza ya covid kuko iyo tugize nubwo amasaha bayongere ntabwo covid yarangiye iracyahari rero nubwo bayongeye tuzayubahiriza kandi turushaho no kurwanya covid kugira ngo icyorezo kigitsinde
wowe ubonye bahinduye amasaha y'imikorere wabyakiriye ute
wabyakiriye neza cyane
kubera
ko bongereye amasaha twatahaga kare saa tatu hari hakiri kare cyane abantu bataragera mu rugo ariko bitewe n'uko bongeyeho amasaha abiri twabyishimiye cyane mu mikorere biraza guhindura yuko nk'amafaranga twakoreraga twatahaga kare kari dukeneye byinshi ubwo rero kubera ko bongeyeho amasaha abiri hari ikiziyongeraho mu mafaranga twakoreraga kongera abikorera nanone kuba bashyiraho 50% kuba batanga 75% nanone bitewe n'abantu bagomba kwakira bitewe n'iyo sare uko ingana aho wagiye hari ibyo bongera kandi iyo bongereye amasare natwe tubona akazi
njyewe ntabwo nakurikiye amakuru ariko numvise ko amasaha bayongera
bivuze iki mu kazi kawe
mu kazi ni byiza cyane kubera ko twanabishimye kuko biraza gutuma akazi gakomeza kandi tukabyaza umusaruro nk'uko byakagombye kumera tukaba dushimira rero leta ko ntabwo bitangiza kugira ngo ifate ibyemezo byo kurinda abaturage bayo
mu mikorere se ugereranyije n'imikorere mwari mufite niyo mugiye kugerageza biri butandukane cyane
biri butandukane kubera ko urumva hari indi ntera tugiye kugeramo niba twatahaga kare amasaha akaba yongerewe biraza gutuma akazi natwe kiyongera
birahinduka ku buryo bwa finanse yacu igihe byose niba twabonaga abakiriya bakeya ubu ngubu ari buze kwiyongera cyane ko abenshi batahaga kare kubera amasaha n'amafaranga yacu ariyongera twese nayo twabonaga kuko hari abantu bamwe bararaga bakora bakenera kurya nijoro ntibabone uko bajya
igihe byanshimishije kuba nyine wenda bizadufasha kuba twakora abakiriya baziyongera wenda bitewe n'uko amasaha bayongereye ndetse bizagenda bidufasha
amasaha nyine yiyongereye biradushimishije cyane dusanze mucinya akadiho dushimye akadiho kubera ko twimbishije wenda ko twatahaga saa tatu cyangwa ukajya mu rugo wenda waciye n'ahantu wanyweye n'akantu ugasanga wenda amasaha arakugonze ariko ngo uzajya ukanywa saa mbiri saa tatu saa yine saa tanu saa sita uburatashye noneho ni ibyo nyine
ibintu byo kwishimirwa cyane kuko ikigaragaza ko iki cyorezo turi kugihasha kandi tukirinda neza bityo na leta ikabona ko tubikurikirana tukabyubahiriza kugira tubeho neza n'abagenzi bacu tutabasize bityo rero tukishimira ko bongereye amasaha kuko ari twe twabigizemo uruhare rwo kugira ngo bayongere iyo tukirinda ntabwo bari kuyongera
iyo amasaha yahindutse ukiyongera ukumva ko mu mikorere nabyo aba ari sawa niba urumva umuntu yafungaga wenda nka saa mbiri bikaba byageze saa yine ukumva ko haba harimo intera aba ari sawa kabisa biba ari byiza natwe mu mikorere yacu cyane cyane nko ku bacuruzi no kuri ba bandi bahaha hari igihe wavaga ku kazi wihuta noneho biragenda gute ko ntacye amasaha yageze ugasanga hari bamwe baburaye ariko nanone iyo bongeye amasaha wa wundi watanga saa mbiri mu kazi abona uko ajya guhaha na wa wundi nawe avuga mu kazi izo saa mbiri atashye na uwo mukiriya ntabwo agira ute amubura nawe amugeraho kumva ko rero mu mikorere amafaranga aragira ute ariyongera
igice bagiye bahindura amasaha mbiri tugategereza n'ubundi saa mbiri twabaga turimo twitaye kuko n'ubundi abagenzi babaga basigaye babaga ari bake cyane nk'ubu rero kureba ngo saa yine n'izigera ushobora gutegereza ukamara isaha namwe muri atwa ari wa wundi umwe nabwo duhuriraho twese tumurwanira ugasanga abandi